Mfoni a ɛtɔ so aduasa nson. Ɛsɛ sɛ gyidi akristofoɔ nyinaa ahyia biribiara som Nyankopɔn. Ɛsɛ bio nso sɛ yɛsua nnwontoɔ ne mpaebɔ ɛfiri Kyerɛw Kronkron no mu de yɛn ayɛdeɛ ɛbɔ Onyankopɔn adwuma. Onyankopɔn san kyerɛ yɛn sɛ yɛnka Awurade Yesu Kristo wuo no nso. Yɛhu ɛha nso sɛ agyidifoɔ no akyekyɛ paanoo na wɔnom bom. Paano no kae yɛn Kristo nipadua a ɔde huu amane asɛnnua no so ɛmaa yɛn no. Nsa no nso kae yɛn ne mogya a ohwie guu hɔ de gyee yɛn nkwa firii yɛn bɔne mu no.